Amakhosi esibili isahluko 2 verse 1 Kwathi lapho Jehova ebeya kumkhuphula uEliya ayezulwini ngesivunguvungu Eliya wasuka eGiligali noElisha verse 2 uEliya wathi kuElisha Ake uhlale lapha ngoba Jehova ungithumile eBhethele kepho Elisha wathi kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angikushiya behlela ke eBhethele verse 3 amadodana abaprofeta aseBhethele aphuma aya kuElisha athi kuye uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na wathi yebo ngiyakwazi thulani verse 4 uEliya wathi kuye Elisha ake uhlale lapha ngokuba Jehova ungithumile eJericho kepha wathi kuphila kaJehova nokuphila kwakho angikushiya bafika ke eJericho verse 5 amadodana abaprofeti aseJericho asondela kuElisha athi kuye uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na wathi yebo ngiyakwazi thulani verse 6 uEliya wathi kuyake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJordane kepha wathi kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikushiya bahamba ke bobabili verse 7 abantu abangamashumi esihlanu bamadodana abaprofeti baya bema ekhashana namaqondana nabo bona bobabili bema ngaseJordane verse 8 uEliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana phakathi nangalapha bawe labo babili emhlabathini owomileyo verse 9 kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha cela ngiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe wathi uElisha makuphindwe kabili umoya wakho phezukwami verse 10 kepha wathi ucele into elikhuni nokho uma ungibona lapha ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe kodwa uma ungangiboni akuyukuba njalo verse 11 kwathi bese lokhu behamba bekhuluma beka nantso inqolo yomlilo namahasho omlilo kwabahlwanisa bobabili uEliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu verse 12 uElisha wakubona omemeza wathi baba baba ngona kaJehova naba mahashi bakhe akabe sambona futhi wabamba ingubo zakhe waziklebhula kabili verse 13 wacosha ingubo kaElisha ebiwile kuye wabuya wema ngasogwini lwaseJordani verse 14 wayithatha ingubo kaElisha ebiwile kuye washaya amanzi wathi uphi uJehova uNkulunkulu kaElisha na esewashayela amanzi ahlukana ngalapha nangalapha uElisha wawela verse 15 esembonile amadodana abaprofeti aseJericho ayemalungana naye athi umoya kaElisha uhlezi phezu kwaElisha afika kumhlangabeza akhothamela phansi phambi kwakhe verse 16 athi kuye bheka kukhona phakathi kwezinceku zakho amadoda angamashumi ayisihlana namandla mawahamba afune inkosi yakho kumbe umoya kaJehova umkhuphulile wamlahla entabeni ethile noma esigodini esithile kepha wathi ningawathumi verse 17 amncengisisa wazi waba namahloni ayesethi thumani ayesethuma abantu abangamashumi esihlanu bamfuna insuku ezintathu kepha bamtholanga
verse 18 babuyela kuye sahleze eJericho wathi kubo angishongo yini kini ukuthi ningahambi na
verse 19 kepha abantu bomuzi bathi kuElisha bheka isiza somuzi sihle njengokuba inkosi ibona kepha amazi mabi izwe liyakubhulubisa verse 20 wathi ngiletheleni isitsha esisha nibeke usawoti kuso basiletha kuye Verse 21. Waphuma waya emthonjeni wamanzi, waphonsa kuwo usawoti wathi, usho kanje uJehova uthi, ngelaphile lawa manzi akusayi kuvela ukufa kuwo nokubhuluba.
Verse 22. Elashwa ke amanzi kuze kube namuhla njengezwi lika-Elisha alikhulumayo.
Verse 23. Wenyuka lapho waya eBhetele, esenyuka endleleni, waphuma abafana emzini bamklolodela bathi kuye, yenyuka wena badlandini, yenyuka wena badlandini. Verse 24. Wabheka emva kwakhe wababona, wabaqalekisa egameni likaJehova, kwase kuphuma ehlathini amabhere amabili ezinsikazi adwengula abafana abangamashumi amane nambili kubo. Verse 25. Wasuka khona waya entabeni yaseKameli, esuka lapho wabuyela eSamariya.